studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hedibe jamwale modo eden goni e bete alkamisare noga lewru uddo hitande 2020 yamde jena jabbori ka silimaji nay usman nyaale buldo kabaruji do mamadi keita to bogi jande to hore juleedi meden ni jaldude ibe ka kany e lam ko be hewbe civil en e militaire en anangoni fa hande e juude samenimbe lam makko oto katido e be celli e be deni e wi comité national pour les salis du peuple CNSP anandarta himbe kinno golleji mubben anandarta do gollobe golle lamu puddita golle alilla alkamisare handen be kali dun kanyen le ko be joddi e nantinobe kabaruji gubbe jogide kabode bi analani di haldede ko wawi wadde fa kaldan gadangal aljingal tabe fu e wi isema wala fu ko wi e joni ko wadi dun yalla gasina gasay ko dartete fa tidalla o hebene jogal wedi woni sembe kabaruji beta ko bismillah mon helat jotamani kala don gondo limal fu e mangal mudun hore jolei di meden kiddo IBK e kanan ko be civil et militaire en hewbe lamu makko o ana keddi e uddede leydi ta korde kan sunjata keita to katito e wi comité national pour les salis du peuple e be ngoni e juude ko boni fu hewta kibe taw tewtube lamu makko o be ana darta e service ko be fu puddita golle alkamisare hande fa be dore fam kedden Aminata Dial
elebi habbitibe yogabe lamnobe leydi ndi be gorrinobe jidiri basifu wala e mabbe le comité national pour le salut du peuple gadi kawrital yottinobe kabaruji kenyan to suudu habbitibe katitu e kolliti wiide laifu kandi bamete fa deere warta ko tayete bibbe leydi ndi ana baawi yaade golleji mudun en no jidiri be darta gollobe lambe dun puddita gollal mudun en alkamsari noga utti 2020 habbitibe chammimbe lamu obe ana jowta bibbe maji e daranaade demokrasi rasi mudun en elevi porte-parole mabbe o imma daraji dibe ngadi talatare sappo e jetti lewru out wadi jang e deere wala barmudo hen wala maybe hen to bangal parti kananke leedi kiddo o wadi noddango e communiquer kenyan e bewe andede e kolli metti mabbe waltingol lam kananke leedi ndi ibeka le bureau politique national du rassemblement pour le mali watani hakkille yopugol lam kananke leedi ndi be kolliti metti mabbe e dow no dum wadirini e yeso bibbe leedi ndi e tongode wonde parti politique ngaj betodi majorite ka ana cembini sona kananki leydi o yuppite kany e yimbe wobbe nangabe fu
et des sociétés civiles fait de nos dirtane pôle d'observation citoyen du peuple possim holitivide o kabar anavimbe dum possim anandarte et comité national des salis du peuple wartela lam o e juude civil en ko yawi darano fa kalti dal wada fa ley mudun lamatodo lam hakunde jo sube premier ministre mo himbe fu ndewru dum mudum amen gouvernement joddo tawe ko hewbe mubben fu yo andimbe kabaru lam yalla ana darano fa woteji ngade gollirde joddo ko be ko hore be gollirde beedi wiide wala maydo wala barmudo le immi goldo sali ibeka sapo e jetti lewru utndu dum wonno ko comité national pour les salis du peuple CNSP holiti be kali dun alalbare kenyan le ko be joddi e nantinobe kabaruji comité o anandarta himbe mali fukinno goldeji mben e be darta e service ko be puddita golle alkamisara handen cagal dun CNSP yetti bibbe mali fu do daranade demokrasi kago kede ko colonel major ismaïl wagge kanko woni horejo eta major jokko eta major l'armée de terre o kejada hala du comité o kede ko wido istijo tamani du faccitang mamadou sama siko
le comité invite les fonctionnaires
fedende nandarra kala gollowo furba yo contre golle ngande alkamsare nogay lir utitande 2020 na hulta jamarnde wi dun dabreji fuf yama bangal denagu yimbele e fimu en kanyo dun kala gollirde kala kabitido mo minangi wadde jibu fewde e bibeleji ndi to mum jukete honno hanirini denno min zarra jamarnde ngutude kala bonandaji kulantiri furba leedi ndi fedende na hulta dun wiide le imadraji ngadaade ji yonki fuf faddaaki hen fo goto dun barmadi tawene no won kultibe no wide nayon heddiki hen sapoyo barmi denno sigi wala fedende kay na tawuri yonki fu feddaki hen fo goto dun barmali
zero mort et zero blessé
hedde fedde mouvement du 5 juin holitiwide ana e tiagal comité national pour le salut du peuple fa e dande ko lati fu horeb M5RFP holitiwide majere ani wadde jangonde dun aljumaare jango ana heddi hendu nabay fa be kolite joni ebe tiagal e wadbe o golle be ngadan ko be bay fu fa babo soldats e mali kede ko Issa Kaw Jim o coordinateur c'est ma wi o téléphone am sur de tour do faccitango mamadou sama seko
nous allons
min landinan majeram momde ñande aljumaare ororo nde yalla faabaade habitibe be yalla dun yittude san leedi mali batte odo kaw heftagol kabar demokrasie li leedi mendi denno min galde hakkilo kala biibe be do habitibe be golli ko haana biidi mali hono ene e koy meden beedi ke habongo min wondi yalla hisude biibe leedi mali tawene yogabe e leedi mendi e tiagal leedi mendi na jidi politi de wide golle mabbe o feewali
gubal coordination de mouvement de la zawad wono sema wi wedan juude darani do tabgol kaldal gadangal aljefa jam hebengal fu e wi horbe mabbe joni wana wattu mo wiete ko wadi dum gasina gasay ko buri mojjide joni yo leedi nde yalta leedi ala jogi o e wi mamoud ould mamoud neddo sema adama amadou haydara noddi o telephone do faccitango mumin sende wo
Allahumma ni be tabude talkurundu mide lalini e gollidinde e joomu feso tawi be joggi hakkilaji kessi so idun ya bangalla iri warale dindi min gollida e mabbe ko buri nafa e juude men yo hewtude jam e deere kanyi huntande hore tidalaji gondi le leedindi ana hani min gollida yalla mide humpita tidalaji gollende wana yinde dun na goddum ka ko buri nafa e juude men yo kala bibe leedindi deura du goto
yimbe plateforme wala fuko jabbi wida tafon e kabaru gondo joni leleedi meden di o min gadi e bawde amen fu wala fuko be jabbi halde rewbe anandomi jam e deejere warta leedi ndi yirwa yurku yurku habbe fa gasa e wi horejo wildaf mali rewbe anakaani beedude tinnaare fa tiidal gondo leleedi meden di o hebene jogal bintu fune samake holiti wida rewbe anakaani imade ndaro ngada ko bayi fu ngata koyde mubben fa tiidal bangal lekol o hebene jogal be dadu daranade bangal neda ko e cellal lalaisha wallet infano di telephone do faccitango aminata dial
min kollitan metti amen e gal gollal kami don e maggal banga rata de rewbe nelabe mi don kani laninanade e hannede fano mi bawi wallirde be no haniri hakkilaje men malike so hani mu'inede gollal mudu rewbe mali tawete hen ko hani hande ardorede du woni bangal denagu ku jokki dun laawi fana kani bamede fa region ngaji di laawi mudum mu'ine tawe ananano lira tobere mawnde kasen joginde sembe du woni kol ngaji di intertine ngollirano haniri ko buri dum fun sambe won cellal ana hani seminede cuudi chawrirdi ana kani mo inede sabi kanudi di ana pandido malido won tobbe yogaje ko minen rewbe mali min jogi bangal mu intingul leydi ndi
nyala mo jukkudo samugo lamo hore juleedi ibrahim bubakar keita dejer an wonno le kedde leydi meden di ka himbe hewbe ana kuli ko jokkata joni ciagal dun aminata jall
kulikoro esegu yimbe galle be ana kinni haajeji mudun en no mbowirni beete alalbare hande ka dum e tawede nokkuje tonde ana buubi woni ko walda hononi kayni tiagal ko majereji wadi ton hollude be beltike e gal gollal les regions o somotobe kanye sottobe ka ana jokki gollal mudun en beete alalbare hande ka ko wartata bangal bankngaji di ka fu guldike les regions o hono majjunto region segu mopti kanye e tombaktu e di region ngaji bank ngaji di ka gollali hande les cercles dire o les régions tombakto o yimbe tombe ka kolliti wi de ana bemba e tidal goddu e leedi ndi joni o fahan e les régions o e jaara nyafunki yimbe tombe ana kindi golleji mudun enno haniri nombe kollitiri les régions ngaji gawo minaka lewi yimbe tombe alhaadi goddu e capitaine gal ko hewe yimbe ton andana dun
COVID-19 alal barke nyen sappo e jena lewru utundu le himbe chapande e jatton e jegombe jijambe ewa docteur en collectivité neddo goto wonno mo tawa nyaw coronavirus o won e mudun himbe taton chantanam don nanganobe jabbade wala ka fu keddido yude ko nali leedi meden di warda handen himbe be nyaw o nangi ujunaji dido e temere jegon e chapande e jegon e jeddo santanabe ujunere e temere jeno e chapande e jeno e taton heddibe yo temedere e noga e joyo kedo den joni kabaruji apti covid
Studio Tamani
Bismillah mona e hejo menna acti covid kabaru gondo le leedi ndi joni wala ko dum torrata le dabareji habude nyaw coronavirus le leedi mali dum keja do habude nyaw o holiti wide e wi professeur akori ag iknan yimbele an hani haybude e yade e majere ngaji o holiti wide dum wawi lata de sababu rabure nyaw o kede mamadou samaseku e aminata jaldo majjun
mine mila wiide ko waɗi keñan ko dillere muɗum mawna e sanne basi mawɗo fof taykaka mine jogui gollude ele nokku NRSP holtini on tan min kinni golleji ɗi fa hannde
nanno sawrugol ñawo ɓeka heddotono hanirina
son taki jaati keñan min jaltini jaabuji yogaji oɗo alhaali o waɗi balɗe seeɗan caggal wurtigol keri ɗi
ngar gollal waɗi caggal balɗe seeɗan ko laawi kerodirɗe ɗi udita ko huɗo wawi latare kutteji e laawi ɓamaɗi e dow majjumɗi
to banggal ɗum kay sarewol yamiri ɗum ndenno idde heddi no ɗi mbayrani min micitano wiide banggal diwoji ɗi kala dawowo no hani tawrede ɗereji lollirɗi PCR hulitoji ñaw fof wala e joomum kala ɓe gala ɗum ɗum ɗon e ɗon iƴamum en ɓamete guila li aéroport toon nelde UNRSP yalla iɗi ƴewte kaaso e wattu hettinere sere ɓe woni muɗum kamɓe jaati ittata jawdi muɗum fa wattu mo jawuji ɗi jalti so tawi kama wala ko woni joomum o heɓa hina dawol makko kamin kaybamɓe banggal ɗereji ɗiɓi tottete soɓe ala andi ko warata ko soɓe tawre ñaw o banggal dawol dow ɗatiji ɗum noona ko noon goto foof naani tawrede ko wiyete test PCR soɓe tawre ko ɗum ndenno no yawiri hakke miltaji sappo ma sappo joyi kawar muɗum humtene hoore dawre kiiɗiɗi no hani taɓede no haniri kala sifa dawol mo tawa so diwoji so ɗati leydi
e majireji kewɗi yalla eɗen mbawi wiide balɗe garoje ɗe hewɓe heɓete nanggaɓe ñaw on
sikki wala kay on tagui wiide keñen ñawɓe nogay taton ɓeydigui hen ndenno mine mbila wiide batte kawrete gaɗaɗe ele nokkuji commune 6 ndenno yo jaati alahaali raɓodiral saabu ele ɗeɗo kawrete ana famɗi yimɓele ɓurnuɗo maskuji
kati to kamban ñaw coronavirus yimɓe hewɓe jaata le suuɗu dogotoroji joni ɓuuri fuu rewɓe yo ɗum humaniɓe kabaru cellal nokku o holiti wiide e wi maɓɓe yimɓe ena kulla pati wiya ñaw o ana e maɓɓe rewɓe hamidi en gaɗata kasen fisugol maɓɓe heddi sukaɓe dunna pikre sukaɓe hewɓe gaɗaka no haniri hettine joni lamdi keɗotoɓe men yo professeur Dawda Kassoum Menta dukke ande ñaw COVID-19 e geeci ñawuji jaboto ɗum
allo docteur diver
allo docteur wakkati ndungu gonɗen e nawtorade jello wotan waɗi so laaɓo neɗɗo ñaw coronavirus on
maladi
faɗo gonɗen joni ɗo kam min jeey ɗum mi miilay yalla nawtorade jello wota ana wawi latade sababu raɓugol ñaw o
ɗo timmata heejo men acti covid hande pati jegi toon tabbude bajuji dogotoro en yalla oɗo reena koƴe mon e ñaw o
studio tamani
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sakiraɓe ɗo kadude ɗi kabaruji hande miɗen jowta neɗɗo fo tawa aɗana heƴiri en joni jowtango ana hertana yimɓe ñoro to duwanse toɗu ego hertana yimɓe wonɓe deyande pobbi e dota ka duwanse wassalam ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde waran jokkinide wassalam